Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Inzego z'ubutegetsi mu Rwanda zikomeje gukaza imyiteguro yo gukumira icyorezo cya Ebola ku mipaka na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, bamwe mu batuye akarere ka Rusizi gahana imbibi n'icyo gihugu bo bagaragaza impungenge batewe n'icyo cyorezo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iyo myiteguro iragaragarira ku ngendo zidakuraho abategetsi bakuru mu rwego rw'ubuzima bakomeje kugirira ku mipaka yose u Rwanda ruhana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagenzuraho imirimo yo gukaza ubugenzuzi bukorerwa bambutse baturutse hakurya igeze. Nko kuva ku wa kane w'iki cyumweru kugera kuri uyu wa gatanu, umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Patrick Ndimubanzi yasuraga imipaka yose u Rwanda ruhana na Kongo ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Ni nyuma yaho kuri uyu wa mbere Minisitiri w'Ubuzima hamwe n'abandi bategetsi nabo bari basuye imipaka u Rwanda ruhana na Kongo ku ruhande rw'akarere ka Rubavu. Nubwo uyu munyamabanga wa Leta muri Minisante atashimye kuvugisha itangazamakuru, mu bikorwa yasuye bikomeje gukorerwa kuri iyo mipaka birimo za kamera zirimo kuhashyirwa zifite ubushobozi bwo gukurura ibipimo by'ubushyuhe nka kimwe mu bimenyetso bya Ebola, cyo kimwe no kurebaho ibitaro bya Gihundwe bigeze byitegura kwakira no gufata ibizamini ku bagaragaje ibimenyetso bya Ebola. Dr Ndimubanzi akaba yasabye ko imirimo isigaye yakwihutishwa ikarangira mu gihe gito gishoboka, gihanaba ngombwa barimo kuyikora bagakora amanywa n'ijoro ariko bikava mu nzira. Mu gushaka kumenya niba uburyo bwari busanzwe bukoreshwa budahagije mu gusuzuma no kumenya baba bafite ibimenyetso bya Ebola, ku murongo wa telefone Bwana Kayumba Mariko, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima, yatubwiye ko ibirimo gukorwa ari ukongera ubushobozi hashingiwe ku mageragezwa aba yarakorewe ku busanzwe buhari.
Ubushobozi tukomeza tubwongeraho umunsi ku wundi. Inshuro nyinshi dukora ibyo twita simulation exercise kugira ngo turebe uko duhagaze, yaba ari mu bikoresho yaba ari no mu bundi bushobozi bwose. Rero uko tugenda dukora izo simulation exercise tukabona ahantu tukeneye kongeramo imbaraga kurusha ahandi, naho turongera tukabikora. Nk'aho ngaho muvuga hari za kamera, niba hari uburyo burenze ubwo dusanzwe dufite ikoranabuhanga kugira ngo tubashe gusuzuma abantu benshi mu minota mike, ntabwo turabushyiraho. Niyo mpamvu turimo kubishyiraho ibyo byose.
Yabwiye ijwi rya Amerika ko kugeza ubu nta muntu n'umwe wari wagaragaraho ibimenyetso bya Ebola ku butaka bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande, bamwe mu batuye akarere ka Rusizi bo baragaragaza impungenge ku babo bakorera imirimo itandukanye hakurya muri Kongo, cyane cyane abambukira ku bindi byambu bitari imipaka isanzwe imenyerewe.
Impungenge urumva ko tutazibura kubera ko tumaze kumva ko igeze hafi. Ubwo impungenge dufite ko bashobora kuzaza bakayitwanduza. Wenda hari ushobora kuza, ashobora kwanduza urugo rwe n'urundi n'abandi baturanye bagafatirwaho, twese tukaba tugize gute? Turanduye nyine.
Turabasengera ngo Imana ibarinde, habonetse urukingo bakabakingira byagira inzira.
Ni gikwiye gukorwa nuko batashyira abantu ku mupaka bakurikirana ibya basuzuma Ebola gusa, bagashyize n'abandi bantu mu nzira mu buryo butandukanye bakajya babasobanurira kabwira ati Ebola yandura gutya, byagenda gutya, uyirwaye agenda, twumva ko yica mara n'ibiki byose, ariko nta busobanuro ni ukubyumva tubifatiye mu kirere.
Icyakora Minisiteri y'Ubuzima yo iratangaza ko hari uburyo bwateganyijwe gukoreshwa kuri bene iyo mipaka.
Inzira ya mipaka yindi itazwi, turayizi twebwe, dukoramo ubukangurambaga, yaba ari mu midugudu yegereye aho ngaho. Turakora ubukangurambaga tukababwira ibyo uko bakwitwara, agatekerezaho n'ubyuko basuzuma abo bantu bashobora kwinjira banyuze aho ngaho. Ariko nanone twebwe icyo twitaho cyane, turababwira abantu bose guca mu nzira zizwi bakamusuzuma bakamenya uko ahagaze kugira ngo tumurinde, turinde ubuzima bwe, umuryango we n'abanyarwanda muri rusange.
Mu nama mpuzamahanga yabaye kuri wa gatatu yiga kuri iki cyorezo cya Ebola, u Rwanda rwashyizwe mu bihugu bifite ibyago byo kugerwamo vuba n'icyo cyorezo. Ahanzurwa ku ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, ryohereza itsinda ry'impuguke zarufasha guhangana nacyo. Bwana Kayumba Marike yabwiye Ijwi rya Amerika ko amakuru yo kuza kw'izo mpuguke ntacyo barayamenyaho, ariko basanzwe bafitanye imikoranire n'uwo muryango. Ingufu mu gukumira icyorezo cya Ebola ku ruhande rw'u Rwanda zongerewe nyuma yuko mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'u Rwanda ku ruhande rwa Kivu y'Amajyaruguru hagaragaye umurwayi wa Ebola waje no guhitanwa nayo. Bivugwa ko uwo yari yananyuze mu mujyi wa Bukavu ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo ihana imbibi n'aka karere ka Rusizi. Nubwo OMS iheruka kugaragaza impungenge ku icyorezo cya Ebola kivugwa mu baturanyi gishobora gutuma u Rwanda rufunga imipaka kugeza kuri uyu wa gatanu rujya n'uruza rwa rusanzwe ku mipaka u Rwanda ruhana na Congo ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu gihe Abongereza bakomeje kugaragaza ko batewe impungenge na gahunda yo kuva burundu mu muryango w'umwe bw'Uburayi, ikibazo kiza ku murongo wa kabiri kibahangayikishije n'ubugizi bwa nabi buvanze n'ubwicanyi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe n'abanyamakuru Jamie Detma uri Roma na Venuste Nshimiyimana uri Londres mu Bwongereza.
Mu myaka itanu ishize mu Bwongereza havuzwe ubwicanyi bukorwa n'insoresore, aho abangavu n'ingimbi baterana ibyuma bakagarika ingogo ku mihanda. Ubwo bwicanyi bukomeje kwiyongera ku buryo n'ibihugu by'amahanga bisigaye bibukomozaho. Hambere perezida wa Amerika Donald Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter ko umuyobozi w'umujyi wa Londres Sadiq Khan yananiwe guhagarika ubwo bwicanyi. Kuva uyu mwaka watangira, abantu 78 bishwe batewe ibyuma, abenshi bakaba ari bato. Muri bo harimo Makole Urbezi Edwards wari ufite imyaka 18 wishwe mu kwezi gushize, akaba yarashyinguwe kuri uyu wa gatanu. Marie Claire Uwamahoro n'umunyarwandakazi w'inshuti y'umuryango we.
Umuntu yigana n'umwana wanjye wa kabiri mu ishuri ritoya, nkabamuzi papa we amudiropinga ku ishuri rimwe na rimwe, hakaba hari igihe nanjye namukuraga ku ishuri iwabo bagiye nko ku kazi. Umwana yakuze ari umwana mu ishuri, yakurana n'abandi bana. Hanyuma mu kwezi kwa gatanu gushize ku tariki ya mbere nibwo twabonye telefoni itubwira ko uwo mwana bamuteye icyuma, ariko bakimuteye yavuye kureba abandi. Undi mwana wari warapfuye bagiye ku irimbi rye, hanyuma bavuye ku irimbi yamutera nawe icyuma ahita akasira ipulasi.
Kuba leta itarongereye abapolisi bakora amarondo ku mihanda nabyo byakajije uburara n'ubwicanyi. Uko biri kose, abakuriye igipolisi bavuga ko bazakomeza kurinda abaturage. Graham McNulty wungirije komiseri mukuru w'igipolisi mu mujyi wa Londres.
One incident, one injury, one death.
Ababereye amahane niyo hakomereka umuntu umwe, niyo hafa umuntu umwe, abagiye bitari ngombwa. Kurwanya ubwicanyi biri ku murongo wa mbere w'ibyo twiyemeje.
Abarenze kimwe cya gatatu cy'Abongereza bahamya ko batigeze babona umupolisi acunga umutekano mu gace batuyemo mu mezi 12 ashize. Marie Claire Uwamahoro nawe avuga ko atari benshi.
Yeah, haracyari ikibazo cy'abapolisi kubera ko akenshi na kenshi hari igihe ibibazo biba, ukabona abapolisi baraje barandike bakagenda bongera gukurikirana ikibazo.
Umuyobozi w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Leba, Jeremy Corbyn, yabarije icyo kibazo mu nteko nshingamategeko.
Niba nta bapolisi bahagije bahari, ndasaba minisitiri w'intebe kudusobanurira impamvu minisitiri w'ingabo yavuze ko yiteguye gutanga abasirikare bajya gufasha guhashya ubwo bwicanyi bwo guterana ibyuma.
Minisitiri w'intebe Theresa May yamushubije ko kugira ngo ubwo bwicanyi bushire hakwiye gukurwaho ikibutera.
Nibyo, ni ukuvuga ko abashinzwe umutekano bose hamwe n'abapolisi bagomba kugira abakozi n'ingufu bihagije kugira ngo bakore akazi kabo ko gushaka ibiyobyabwenge bitera izo ntugunda mu mijyi yacu ndetse bikanazigeza hirya no hino mu gihugu. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rutiroha mu bugizi bwa nabi.
Marie Claire Uwamahoro nawe ubyiruye ingimbi n'abangavu, aravuga ko iyo abana be bavuye mu rugo asigara afite ubwoba.
Kubera ko umwana wanjye w'umuhungu imyaka 12 ni umuhungu, niyo abakina n'abandi bana bafite ubwoba, mbavuga mbese abana ari gukina nabo baramwemfiyansa iki? Umwana agiye gukina umupira, iyo agiye ku mupira mba ndi worried, mba ngomba kumuhamagara buri munota kugira ngo menye aho ari.
Mu Bwongereza hari udutsiko tw'insoresore tugera ku 5,000. Kuduhashya ntibyorohera abapolisi kubera ko abatugize batameze nk'abakera bahuzwaga gusa no kuba bakomoka hamwe baziranye. Magingwa ya bakomoka mu bihugu bitandukanye kandi bakifashisha ikoranabuhanga mu gutumanaho. Venust Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradio yanyu, mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Shuti bakunzi b'ikiganiro ejo, mbahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo, ukoresha itangazamakuru hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Nicole Giraneza, Roger Nigena ni uhagarira iki kiganiro, naho Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Ikiganiro ejo mugikurikira ku 104.3 FM Ijwi rya Amerika mu masankaye. Mbahaye ikaze mu kiganiro. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari ariko bidakora ku nyanja. Ni ukuvuga ko umutungo kamere w'u Rwanda ari ubutaka. Uko imyaka igenda ishira ni nako abaturarwanda bagenda barushaho kwiyongera. Ubu abarenga 12,000,000 nibo batuye u Rwanda. Mu Rwanda rero 70% by'abantu bakora kandi bakanabeshwaho n'ubuhinzi, ndetse 72% bafite akazi mu bijyanye n'ubuhinzi. Mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaza kuganira ku ngaruka ziterwa n'imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka 2. Niba u Rwanda rufite ubutaka burumbuka kandi benshi mu Banyarwanda bakaba bakora bakanabishwaho n'ubuhinzi, ni ukubera iki kigaragara ikibazo cy'imirire mibi ku bana? Turarebera hamwe imibereho y'abana bari munsi y'imyaka 2 batagaburirwa indyo yuzuye, ndetse tunarebe zimwe mu ndwara zibageraho kubera kubura indyo yuzuye. Muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu icyo batekereza ku ndwara ziterwa n'imirire mibi ku bana. Turaza kandi kumva ubuhamya bw'umuryango warwaje indwara ziterwa n'imirire mibi. Ese babyitwayemo bate? Mu kurushaho gusobanukirwa neza ibijyanye n'indyo yuzuye, turaza kumva ikiganiro n'impuguke mu mirire adusobanurire neza ibijyanye n'indyo yuzuye. Nimujye kure ya radio zanyu, ikiganiro ku buryo burambuye ni mukanya.
Rika nkubwire, kurikira ikiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
Bakunzi b'ikiganiro ejo, mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi, reka tubanze twumve umwe mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Nawe uduteze amatwi, ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, ubinyujije kuri telefone nimero 07/7/58/14/11 cyangwa kuri 07/28/02/32. Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo ni jambo rimwe. Reka twumve Christella Uwicyeza atugezeho ubutumwa, turakomeza ikiganiro mu kanya.
Kurikira Ijwi ry'Urubyiruko mu kiganiro Ejo.
Nicole akoze ku mikaze muri studio, rero bakunzi b'ikiganiro nk'uko bisanzwe tuba tugeze muri wa mwanya twahari kubagezaho ubutumwa mu wa mwaratugejejeho mu kiganirisho. Uyu munsi turagaruka ku butumwa mwadusangije ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko ivuga ku mibereho y'abafunguwe bari bafungiye icyaha cya Jenoside. Aho twibazaga ati se mubona gute imyitwarire y'abafunguwe basoje ibihano muri sosiyete bari barafungiye icyaha cya Jenoside? Vitari uherereye Kimironko avuga ko abafunguye bari bafungiye icyaha cya Jenoside usanga batari kumwe n'abandi kuko baba barabasize. Ati kandi ikindi cy'umwihariko, urwikekwe hagati yabo ndetse nabo bakoreye Jenoside ni runini kuko abenshi barekurwa bumva bararenganye. Yasoje avuga ko hagakwiriye gushyirwaho urwego rwihariye rwahuza impande zombi, haba bakoreye Jenoside ndetse n'abayikoze. Fabi Rongi avuga ko abasoje ibihano bagakwiriye kwakirwa neza n'abaturanyi kuko baba barahinduye imiterere imitekerereze bityo bagakomeza ubumwe n'ubwiyunge no kubaka ubumwe burambye bw'abanyarwanda. Naho Kirenge Vode uherereye mu karere ka Kicukiro avuga ko nyuma y'uko bafunguwe bajye bahabwa amahugurwa atandukanye hagamije kurushaho kubereka ko igihugu kigeze. Naho Kirenge Vode uherereye mu karere ka Kicukiro avuga ko nyuma y'uko bafunguwe bajye bahabwa amahugurwa atandukanye hagamije kurushaho kubereka aho igihugu kigeze. Yohani yagize ati mu kiganiro numvise hari uguhangayikishwa n'ipfunwe ry'uwishe, atariko ntibavuze ku kiniga n'agahinda gahora ku wiciwe. Ninde ubaganiriza ko abishe bashaka gusubizwa mu buzima busanzwe? Abiciwe bo icyo bashaka kuki nta wifuza kukimenya? Njye nacitse ku icumu ariko nta muntu uransaba imbabazi cyangwa ngo azinganyigishe antege amatwi mbese anigure kwakira abanyiciye. Ubwo bwari ubutumwa bwa Yohani. Dukomereze kuri uyu utatwibwiye ufite nimero iherwa na 610 mu butumwa bwavuga ko abafunguye hari igihe baba baticuza kugezana n'uwo ibyo bakoze ugasanga biteye ikibazo muri sosiyete. Gusa ayo maorganisation agomba kuguma baha amahugurwa baba bafunze ndetse na nyuma yo gufungura. Nawe udukurikiye ushobora kudusangiza ibitekerezo wifashishije nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0785781411 cyangwa se 0728 2883 2. Ndasubiramo 0785781411 cyangwa se 0728 2883 2. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp kuri nimero navuze haruguru ndetse no kuri Facebook na Instagram, aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu magambo arambuye. Ubutumwa bwa none tubinyere kuri Gilbert uherereye mu karere ka Gicumbi. Avuga ko abafunguye bari bafungiye icyaha cya jenoside hari icyo bababura, ugasanga iyo bageze mu buzima busanzwe kugira ngo biyakire bibagora. Ati njye mfite data wacu wabagaho bita Bicumbi, kera hahoze ari muri Kigali ngari. Prosperi, Claire, Wirarisi, Emmanuel, Ferdinand ndetse na Faustin, ubutumwa bwanyu ntitubashije kubusoma kubera umwanya, tuzabuheraho ubutaha. Njye mwabanye nari Christella Uwikeza, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu.
Amafunguro ni kimwe mu bintu bya ngombwa umuntu wese akenera mu buzima kugira ngo agire imbaraga, abashe gukora kandi abeho atarwaragurika. Mbese ni ukuvuga ngo umuntu abe afite ubuzima buzira umuze. Ku batishoboye, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda ya Gira inka Munyarwanda, aho abakene bahabwa inka kugira ngo babashe kubona amata ndetse n'ibindi bikomoka ku mata bifite intungamubiri ku bana. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere tugize Intara y'Amajyaruguru mu Rwanda, hazwi ubutaka burumbuka. Nubwo muri aka gace hazwiho ubutaka burumbuka, ariko uhasanga umubare munini w'abana bari mu murongo utukura kubera imirire mibi. Ni muri urwo rwego mugenzi wacu Jean Aime Muhawe nayo yanyarukiyeyo aganira namwe muri abo baturage bo muri aka karere ku bijyanye n'ikibazo cy'imirire mibi ku bana. Reka tubumve.
Hari nk'abantu baba batunze inka ariko bakumva yuko inka bayakuramo amafaranga amata bakayagurisha ntibasigaye banywa. Ikindi ni abantu batita kuba bahinga imboga cyangwa izindi mbuto z'intungamubiri.
Hari ukuntu abantu baba bafite amafaranga ariko ugasanga bakunze kuyakoresha binywera inzoga, akirengagiza ko ibyo kurya nabyo ari ingenzi, akirengagiza ko mu rugo hakenewe kugira ngo babe bafata indyo yuzuye kandi atari kuvuga ko yabuze ubushobozi.
Ariko uyu munsi ikibazo gihari usanga ari ikibazo cy'imyumvire. Ibi ndabivuga kuko uzasanga umuntu afite umushinga wo korora inkoko ariko amagi yose ayajyana ku mucuruzi baturanye muri karitsiye kandi we yariye ibishyimbo bidafite n'ikindi kintu.
Cyane cyane mu bice by'icyaro usanga ariho haboneka ibintu nk'ibyo byakaba bibafasha kugira imirire myiza, ariko usanga ariho haboneka imirire mibi cyane. Sinzira niyo nabyitubujije kuko usanga bafite imboga zirimeza ntibenda kuzigura, ariko usanga kugira ngo umuturage azifate azikoreshe aricyo kibazo. Si kuko batabifite ahubwo mbona ikibazo bafite ari ugutasobanukirwa akamaro k'imirire myiza ndetse n'ingaruka imirire mibi zagira ku buzima bwabo.
Tujye mbere wenda nko mu cyaro, kubera ko umuntu arahinga afite abana akavuga ati nubwo ndi guhinga ndagira ngo umwana wanjye nzamwishurire ishuri, ntatekereze ko umwana azajya kwiga ariko anafite ubuzima bwiza. Akavuga ati nimba mpinze imboga na makaroti ndayajyana ku isoko ko havemo amafaranga ngurira umwana amakaye, ntite ko umwana azajya ku ishuri yariye.
Nyine birumvikana hari igihe
ukaba ufite nakarima k'igikoni rwose mana ukaba ufite namafaranga ariko guteka indyo yuzuye ukaba ntabyuze ubwo rero kuvuga ngo ni imirire mibi nta nubwo umwana wageze mu mirire mibi ari umwana w'umukene gusa hari n'umukire ubutazi guteka indyo yuzuye ubwo rero ukitekera ibyo wiboneye niba ufite n'imboga ubutazi teka mbese nkuko bigenwe ngushiremo mbese indyo yuzuye ibugaragara kandi ubifite
njyewe rero nuko vuze ngo ntago bazi kubiteka ubwo barabizi nuko buri gihe cyo kubiteka buriya ubyutse umugore abyutse kare kare agiye mu kiraka araje arebye kumanza yatoragura ibyo byose abwahisemo gukwacinga ati abana bapfe kurya nanga se bitetse bwije abana basinziye urukumva rero ntacu byamumarira ntabwo gusigaje gusoroma imboga nijoro ntabwo bavamo kwa rubanda bwije ngo ugere mu rugusoroma imboga naho bazi kubiteka nuko ahubwo ari kuburi gihe hanini ni ubukene bwo kuburi gihe cyo kubitekera
akenshi dukora umurimo w'abahinzi ababyeyi bakunze kuburi gihe cyo gutekera guri ryo funguro imboga turazifite dufite n'ikirere cyiza pe kirimo imboga nyinshi zitandukanye ariko akenshi kubera ko baburi gihe cyo kubitegura ugasanga igihe banabiteguriye cyarenze kuri wa mwana
Mugenzi wacu Marie Claire Isingizwe yanyarukiye mu karere ka Bugesera nka hamwe muhakunze kumvikana ikibazo cy'abana barwara indwara ziterwa n'imirire mibi maze aganira na Mukansanga Nonciata. Uyu mubyeyi yamuganirije uko yarwaje umwana w'indwara zikomoka ku mirire mibi bikajya binamutera ipfunwe mu bandi babyeyi. Reka tubumve.
Byabaye nko kudasobanukirwa neza kuko ngiye ndi umutunzi ahubwo kujya ngo rwaze indwara ziterwa n'imirire mibi ni uburangare bwabayemo. Kuko numvaga ko umwana niba ariye ku biri kwego turyaho akanywa amata ibyo biba bihagije
uyu ni Mukansanga Nonciata umubyeyi w'abana batatu tuye mu murenge wa Ruhuha wo mu karere ka Bugesera aha ratubwira uko byamugendekeye ngo rwasi indwara ziterwa n'imirire mibi ibyo wavuga ko byatewe no kudasobanukirwa indyo yuzuye ndetse no gutegurwa
nabonye ubuzima bw'umwana butagenda neza burya niyo umwana akora neza ubireba njya kwa muganga baramusuzuma bamupimye basanga afite ikibazo cy'imirire mibi abaganga bangira inama barambwira bati dore umwana ibirafite ntibikwiye ampa inama yo kujya muha imbuto ampa inama yo kujya mutekera mu ifunguro rye imboga yewe na zino ndagara urebe zituma umwana agira imibereho myiza ukazirongo kazitunganya waba ufite ubushobozi ukamutegurira ifi waba ufite ubushobozi ukamuha isosi itogosheje mbese muganga mpa inama zose z'uko ngomba kwita ku mwana wanjye ndazikurikiza dore umwana wanjye wari ikinagura ameze neza
uyu mubyeyi usanzwe akora ubucuruzi bw'ibiribwa arakomeza atubwira ingaruka kurwaza indwara ziterwa n'imirire mibi byamugizeho
ntanyuzeho ingaruka nyinshi kuko icya mbere cy'akazi naragahagaritse ntangira kwita ku mwana kandi bingiraho ingaruka zo kumva afite ipfunwe nkavuga ati abantu bazumva iyi nkuru bizagenda gute babona urugo rwacu nta kintu rubuze kandi n'imirimo yawe igapfa ugasa n'uhera hasi kandi rwose iyo barabyitayeho mbere ubukomeje imirimo yawe n'umwana akagira ubuzima bwiza
ese kubijyanye no konsa umwana wawe numvise yari akiri mutoya wabonaga umwanya uhagije wo kumwonsa
ntabwo yabonaga umwanya uhagije niba narahavaga mu gitondo cya kare wenda sinziriye nkagaruka yananiwe ntabwo konka nabyo byari bimeze neza ahubwo njye numvaga ubw'amata hari yasimbura ibere kuma ibere ni rimwe na rimwe nka ninjoro yicuye ariko ubundi nuko nka ntiyumvaga neza
uretse wowe uvuga ko wabaguhugiye mu kazi ese ubundi umutware wawe hari uruhare yabigiragamo
nawe yabaga ari mu kazi nta ruhare yabigiragamo mbese twakunda ababyeyi dusiga abana tugaterera abakozi tukumva yuko ubwo bafite ibyo kurya n'ibyo kunywa biba bihagije ntagire ikintu umubyeyi wundi yitaho
Ese ni irihe somo wakuyemo?
Nakuyemo isomo yuko ngomba kwita ku bana banjye uretse n'uwo mutoya n'abakuru be ngomba kubitaho nkamenya ko ifunguro bariye rikwiye kuko rega hariyo abana baba bariye iyo umwana ariye n'aba akiri muto agira ingaruka mu mikurire nk'uko nabibonye kuri uwo mutoya ariko nabandi ngomba kubitaho turi ahantu iwacu imbuto nta nubwo zihenda zirahera aho ugasanga ababyeyi banazitundira ku masoko nakuyemo isomo ryo kwita ku bana nkabaha ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri mbese nkabitaho kugira ngo ntazajya guhura n'icyo kibazo nahuye nacyo
U Rwanda ni igihugu cyateye imbere mu mpande zose haba mu burezi, mu ikoranabuhanga, mu buvuzi ndetse n'ibindi. Ariko ikibazo cy'imirire mibi kiracyari imbogamizi kuko usanga 38% by'abana bari munsi y'imyaka 5 bahura n'ikibazo cy'igwingira kubera kudahabwa indyo yuzuye. Si igwingira gusa kuko hari n'abandi barwara bwaki ndetse abandi bakagira ikibazo cyo kugira amaraso make. Ese kubadasobanukiwe neza indyo yuzuye ni indyo imeze ite?
Jean Aimé Muhawe nayo yanyarukiye mu karere ka Huye nuko aganira n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'imbonezamirire ku bijyanye n'imirire ndetse n'ingaruka zagira ku mwana utahawe indyo yuzuye.
Nitwa Umugwaneza Marise, nkaba nkora muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'imbonezamirire ariyo mu rurimi rw'icyongereza Human Nutrition and Dietetics.
Mwadusobanurira ubundi umwana uri munsi y'imyaka ibiri ubundi yakagaburiwe ate indyo yuzuye n'imeze ite?
Umwana uri munsi y'imyaka ibiri rero biterwa n'icyiciro, kubera ko ubwo muri gahunda y'iminsi igihumbi ubwo harimo igihe nyina akimutwite amezi icyenda, harimo amezi atandatu ya mbere umwana akivuka aho agomba kuba yonka gusa nta kindi kintu bamuhaye, hanyuma bagatangira kumuha ibyo kurya by'imfashabere nuko ngo bakomeza kumwonsa, hanyuma bakamuha indyo yuzuye rero igomba kuba iri mu bumuhe intungamubiri zihagije kandi inahagije mu ngano yayo, nuko ngo iri buzaniye intungamubiri zihagije ariko no mu ngano uko ingana iri bumuhaze. Iyo ndyo rero ibundi irimo ibiribwa tubigabanyamo ibyiciro, harimo nk'ibinyamafufu urugero ni ibijumba, ibirayi, hari ibinyamisogwe, harimo nk'ibishyimbo, soya, harimo imboga n'imbuto, ubwo mu mboga turavuga nka karoti, nka dodo, mu mbuto harimo amatunda, inanasi, bitewe naho umuntu atuye n'ibyo yabona, harimo inyama n'amafi n'amagi, ubwo ibyo nibikomoka ku matungo, noneho hakabamo n'amavuta, ibinyamavuta no kuvuga ngo nk'amavuta y'inka cyangwa se amavuta dutekesha asanzwe. Indyo yuzuye rero ni uguha umwana kumuha indyo yuzuye, ni kumuha ibituruka muri ibyo byose, ntabwo bivuze yuko umuntu agomba kubinywa byose icyarimwe mu ndyo imwe, niba ari saa sita ngo byose abirire icyarimwe, ariko nibura akaba abona ibyo byose wenda buri minsi ibiri, buri minsi itatu akaba ashobora kuba yabonyeho kuri ibyo byose.
Umwana utabonye indyo yuzuye ni nk'izihe ngaruka zishobora kumugeraho?
Hari indwara z'imirire mibi zo tuzi nka bwaki cyangwa se hari no kugwingira, tumaze iminsi twumva cyane mu Rwanda ko ni kimwe mu bibazo dufite ku rwego rwo hejuru mu bana. Izindi ngaruka ni nko kubura amaraso, ariko turebye nk'ibyo ngibyo byo kugwingira uburyo tubireba ni gupima ibiro n'uburebure by'umwana, kuko hari ibipimo mpuzamahanga byerekana ngo umwana ufite amezi angana gutya cyangwa imyaka ingana gutya agomba kuba afite uburebure bungana gutya n'ibiro bingana gutya, iyo atabigejejeho rero aba yaragwingiye.
Dusoza ni nk'izihe nama mwagira ababyeyi muri rusange kugira ngo barusheho kunoza imirire y'abana babo, ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi kibe cyarandurwa burundu?
Inama nagira ababyeyi ni uko nk'uko twavuze ko ubundi tureba iminsi igihumbi yose, nuvuga ngo ni ugutangira kwita ku mirire y'umwana n'ubuzima bw'umwana nyina akimutwite. Rero ni ukuvuga ngo nyina bagomba kurya indyo yuzuye no gufata inyongera bamuha kwa muganga byo binini bamuha bya acide folique bimufasha kwipimisha ku gihe, gahunda zose bamuhaye zo kujya kwa muganga akazigiraho ku gihe.
Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, reka mbibutse ko twaganiraga ku kibazo cy'imirire mibi ku bana ndetse n'ingaruka zabageraho kubera kudahabwa indyo yuzuye. Twumvise bamwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu batubwira bimwe mu bituma bamwe mu babyeyi batita ku mirire y'abana babo. Bamwe bagize bati biterwa n'uko hari bamwe mu babyeyi bahitamo kujya kwisomera agacupa bakibagirwa ko mu rugo abana bakeneye ibirayi. Abandi nabo bagarutse ku myumvire ya bamwe mu babyeyi aho usanga bahitamo kujyana ibyo bejeje byose ku isoko bakibagirwa ko n'abana bakeneye izo mboga n'imbuto. Twumvise kandi umubyeyi Mukansanga Nonsiata warwaje umwana we indwara zituruka ku mirire mibi bitewe n'uko atakurikiranaga amafunguro umwana we ahabwa. Ngo ibi kandi byamuhaye isomo ryo kwita ku bana be bose akareba amafunguro bahabwa kugira ngo hatazagira uwongera kugira ikibazo cy'imirire mibi. Muri iki kiganiro kandi twumvise Dr. Umugwaneza Maurice agaruka ku buryo wategura indyo yuzuye ndetse anagira inama ababyeyi kwita ku mafunguro y'abana bakareba ko yihagije mu ntungamubiri ndetse no mu ngano. Nawe wari uduteze amatwi wadusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko twaganiragaho kuri uyu munsi. Ese wowe ubona ari iki gituma bamwe mu babyeyi batita ku mirire y'abana babo? Twandikira ubutumwa bugufi ubinyujije kuri telefone igendanwa ariyo 0787 8 14 11 cyangwa kuri 0728 02 82 32. Ushobora kandi kudusangiza igitekerezo cyawe ubinyujije ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Reka nshimire bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro. Nshimire namwe mwese twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro. Roger Nigena yarahagarariye iki kiganiro, Mizero Crispin yari ku buhanga bw'ibyuma, naho kuri mikro mwabanye nanjye Nicole Giraneza. Mwakoze kubana natwe ikiganiro ejo na uta.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, mugume ku maradio yanyu mu kanya gato cyane saa 12 murumva ikiganiro dusangirije.